A bad carrot, like and comment, braga chip and the cement. Bag it up, positioning, call them a government. Mama soga katonda, my name is Tagar Repent. We are, made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzigia nyomo Desemba. Uganda tuyoga nyo Desemba. Made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzigia nyomo Desemba. No mwaka gugwa kwa Desemba. Mbabe waini mnyankwale mseve ni Muganda. Tunyumi wa Desemba, filimo ya Wakanda. Agana gane rwaga kawaka na Baganda. Gena Kenya, Tanzania, Nigeria na Rwanda. Tukunta kunta dinyala rukuntana. Hazina kutama wakute kutama. We, ana inuka, ana inama. Baby kulale na kude kumusama. Ana inama, ana inuka. Tele chepia banane weba kunama.
Like and comment. Braga chipande cha cement. Target opposition in kolamo government. Mumasoka katunda mwena mweta gari pen.
Chief Compassist, Sick Medical Advice.
We are made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzigia nyomo Desemba. Uganda tujoga nyo Desemba. Made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzigia nyomo Desemba. No mwaka nukua kwa Desemba.
Okuba Januari, November tuba tukula. Tutuka yalafe, tuteka koka kukula.
Tondeka, chikola, oba chivate chikola.
Te chikola kwee. Hashtag Eric Sting, baka fula in a bag. Fling a raga ready man, bring back bang. Call me the power bank in a backpack.
It's a ladies night, ladies free. Everybody drink all like a Christmas tree. Nice and free down up country. Working for God and my country.
Uganda tujoga nyo Desemba. Made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzigia nyomo Desemba. No mwaka gugwa kwa Desemba.
Like and comment. Braga chipande cha cement. Bag it up, positioning kwa lamo government. Mumasoka katonda mwena mweta gari pen.
Bobe waini mnyankwale mseveni Muganda. Tunyumi wa Desemba, filimo ya Wakanda. Agana gane rwaga kawaka na Baganda. Gena Kenya, Tanzania, Nigeria na Rwanda.
Hashtag Eric Sting, baka fula in a bag. Fling a raga ready man, bring back. Call me the power bank in a backpack.
Tukunta dinyala rukuntana. Hazina kutama wakute kutama.
We, ana inuka, ana inama. Tele chepia banane weba kunama.
We are made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzigia nyomo Desemba. Uganda tujoga nyo Desemba. Made in Uganda. Sente zirabika kwa Desemba. Sente tuzidia nyomo Desemba. No mwaka bukwa kwa Desemba.
That's only the best part.